Kati vya shuka mungu
Rina kaisi
Kwa chago baba kukose saniwe kumu Kwa kukose saniwe kumu Agambe vya lavu vya mutama
Mamulumiza mama we
Omtima wagu menya Ngatwa wabula Ngatwa labula Tuageza konga wikusobola Katia siwa mkukaba Lava siwa chiloja Omutima wagu yusa yusa Pea chisubia Kati love 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 Kati love 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 Wanotela inachisa I'd rather be single Than to be imingo Omutufa alinsanga Sijaka kambila Katibia shukamu Tila shagoba wako sasa niweko Nasiku nubayo gerangako Na yaba katibia wako watakula Katilavu Love Love Love, 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 love. Ngatwa wabula, ngatwa labula. Tuageza kunga wetusobola. Ya uliriza. Katia siwa mkukaba. Lava siwa chiloja. Omutima wagu yusa yusa. Peya chisubira.
Hustle Nation Music.